sawirkii toman yoonay shan iisemedii dunidi kinoolay walfaylan yaasamaay marka barshey hanuun yaa dareemi jiri dadka barshayna jarribaayeen laakiin umrigiis dembi mahaggal leh iise idinka eebbahey yaa mucjise badan kisamaayey dadkana way tusaay in rabbiga hagiis ka kooy iise ummad badan yaa daaweeyey amoolaha idinka eebbahey yaa kifaysadi kii wal aan magli jirnana dhagoowa loo furi landhimadi lahan duugi afar maalmood ba'dishay yaa nabi iise naftaha kinoogi idinka eebbahey daraadiyey iise walaakaloo idinka eebbahey nafki geli gabar ha dhimati herti iise iyukoo badda dhatiyeed duunki dareeraayaan yaa duufaan oraxsan barkeed ka timid kidhati laakiin iise maddii aragi dhibkaha ki jiraan yaa badda korkeedki dareeri hertiina may la yaabeen sidii iise duufaanka an ruujiyey iise eebbahey yaa awood insiiyey in wal kasto usi hukumo shayddaan iise ma ka adkaadi karo eebbahayna may gadaray in awooddi iise ka weynaato tii shayddaan